senkulumile kakhulu ngekhuza ngemela. Nawu sengehluleka ke manje. Senkulumile kakhulu ngekhuza ngemela. Nawu sengehluleka ke manje. Ikhulumile kakhulu ngekhuza ngemela. Nawu sengehluleka ke manje. Ikhulumile kakhulu ngekhuza ngemela. Nawu sengehluleka ke manje.
Ubalekele nesilungu, ubalekele nesibaba, umntana musayinkani.